Yemu omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde bannabyabufuzi abagulirirwa ensangi zino ne batuuka n'okuva mu lwokaano nti bano balidde olukwe mu nsi yaabwe. Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino asinzidde mu disitulikiti ye Omulongo anoonya akalulu n'ategeeza nti mu kalulu kano bangi baguliriddwa ne bava mu lwokaano ne bali olukwe mu bantu baabwe n'abajjukiza nti ssente ze baalya tezirina gye zibatwala. Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyamidde olw'obwavu bweyongedde mu ggwanga lino n'agamba nti buviiriddeko abantu okutunda emyoyo gyabwe. Agambye nti mu disitulikiti ya Omoro abaayo bamutegeezezza nti obwavu bususse mu kitundu kyabwe ate nga ne bamanerenda babawola ensimbi ku magoba mayitirivu ddala era kati bakoleza kusasula mabanja. Wabula asuubizza bannayuganda nti mu gavumenti ye singa anaalondebwa agenda kukola nnyo ebyewuunyisa ebiremye abalala ebizimba bannayuganda bave mu bwavu.
But I came into politics because I knew we had to inspire each other and understand that this is our country and that we are the hope that we've been looking for. Our first mission was to open the eyes of the people, to make them understand that politics concerns everyone in Uganda. Now that money should have gone to the schools and the hospitals, but is using it to buy political opponents. So that shows in Uganda is not poor, but we just choose bad priorities. Yeah.